This about this music production.
Na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Kena sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma Pale Instagram be. Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma
Na mokia niko insta Supa na kusuka nuna dinda Ringa vile diva na tatisha Twitter pana dhani ndalalisha Chuma ona uyu Ako dance floor amebeba Ona uyu Ako japa na mavela Ona uyu Kiunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagain Yeah na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagain Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma
Napenda zoma Unanilenga na umevai luku tu Nadai wifi keja na zuku tu Na kudiemu alai unadai nugu tu Ukipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha duduju Sponsor ashara usha joduduju Na kudiemu alai unadai nugu tu
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti Shh shh cheki bro Washa shasha adi moro Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro Nyanya shh puff puff Shh shh Orosho piga shodol kuna giza Shh shh Ziki nice, tuji nice, uweki story Kata maji pia shada legalize Pali insta double tap, tepo teme tap
Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagain Yeah na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata kani mita Mr. Bagain Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma